mandooriyaha ayaa dhibaato weyn ku haya bulshada dhexdeeda si gaar ah dhalinyarada oo sanadihii u dambeeyay korortay isticmaalkooda daawooyin kala duwan oo ay u isticmaalaan daroogo ahaan iyaga oo aaminsan in ay deganaan ku helayaan maalmahan waxaa baydhabaha lagu arkayay dhalinyaro badan oo wadooyinka ku isticmaalaya waxyaabaha amaanka dooriya oo ay ka mid yihiin xashiishka koollada iyo kaniiniyaasha kala duwan ee sida qaldan loo isticmaalo haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada baydhabo ayaa ka aragti dhiibtay dhibaatada ay leedahay isticmaalka daroogada iyo sida looga hortegi karo
walaahi xaqiiqdii dhibaato badan oo ku hayt ka deegaan ahaan haytaa markii rajeena in oo maarnay haddii daraad way lidagaan lamaay si dowlad aragtay meel badan oo maarnay maandooriyada iyo walaal ka sii maalay yaa dhiiri barnaamij badan lagu sameeyay dowladda arrinkaas ka bogaadiye id allah idii isticmaalas iniyo ku reebta dhalinyarta intiyo badan habbehan oo habdi socdan badansho may shaqaysada lahaayeen barnaamijyo badan oo ku dhahaytay intiyo badan may buwaa ka barmeena maandooriyadii ay isticmaalahayan meer lahay marka iniyo baandooriyadii isku dhaafan oo maarane maandooriyadii ku toban oo inii shaqaysadan badansho maandooriyada ka barmeen markin meer lahay iniyo maandooriyadii iska dhaafan oo shaqaysadan markii oo shaqaysanaa bariyay maarane walter leyn oo deegaankiina walter leyn laakiin badan iyo haddii maandooriya islaama isticmaalahayan meer lahay dowladdana onka baaga lahay sidii in reebahayta maandooriyada iniyo hatana an sii reebta badana maandooriyada maarane may buu ahaa waxyaabaha maanka dooriyow bulshada eeda maarane inka badanyin oo in la ku reebo inka baahanyin meer lahay sida oo dowladda in la dagaalamaayto in maandooriyada reebta dowladda eedan ka bogaadiye insha allah meelo ku sii wadaywan si aan ku reebahay
diiwaan dheer mursale dheere akhdhow walaal maandoorina isku badanyin sida oo daroogayaalka oo kaniinka kumade erbadooyinka kumade jaadka kumade xashiishka kumade walbadan oo maandooriya jar waan muslimiinta oo reer baydhabo hadda waaban badanyin bise boola ka ruursan yahay dab saacadda buwaa mulk waleelaha haddana koolba ka sii darsay maana koolba afkayda san kaysan an hadda maya ararahayn dowladdaba awoodan halalahayn ayaalku inti ku reebne maxaad misewaal an furne ayaanun jeeladalahay waa dhib zaad an weyaan bulshada kaayaan maanaha lankun isu dhondhadhiyaha isuba horta lan wala shar og maah ma haddis tusaale ahaan adikiin koy walakii dhaway oo fada toorad usaay muku reeb badaw adina lanfi ahaan layda bandhamaasaa lanka isuno isuba jirin qalbi ahaan aan jirinyi meel lagu korsada kor horta maandoore siis dhamba anti dowladda iyaba mamnuucda meeshidiya mamnuuc haddan meel falaahay intii oo yaalka boholoo ka jaraan lahaqobado habsi masuwal lakiin hoba aada bulooyinkoo hirnaadaan maskantoo joostinada